Maisha magumu, mateso, dhulumu kila siku. Utamaduni kuongezeka sana sana mausiku. But I'm seeing the light, najua nitadu. I lift my eyes to the sky, najua help it I come through. But I'm feeling the light, najua nitadu. I lift my eyes to the sky, najua help it I come through. Najua nitafika kwa nguvu zako, najua nitaweza. Baba, huwezi kuniacha. Ukinishika najua nitainuka. Ukiongoza najua nitafika kwa nguvu zako, najua nitaweza. Baba, huwezi kuniacha.
Yeah, nikuache mimi. Kwa nani nikuache mimi, nimezwa na dunia, waniponya, wanilinda. Wewe ni mwokozi wangu, kimbilio langu Bwana. Nikuache mimi tele, nitakufuata wewe, nitakuinua siku zote maisha.
Nimeshuka baba, umekuwa nami, kilio nikalia, ukanipanguza, ukuniacha mimi. Umesema nikikuita utaitika, umesema utamulika njia zangu. Na wokovu umenipa,